longevity production.
Exclusive. Amplify.com.
Do it like this. Ha! Fiemu meno shai kuite Kukufuma didaline nda kufuaya nda kukabila Nadiba tikiteti pariwe
Liwi isa kakumona pona futiwe Walisho munda wendowe kumutima wandi Unafe tuende duduma Nadiba tikiteti kuniwe
Amplify.com.